Magdalene, Magdalene, bore me. I am fed not the Adina. Magdalene, Magdalene, son of baby. Yalare, Yaraway, Yarason. Magdalene, Magdalene, bore me. Bahaya fena ci adina sargalen sunu baybi yalla re jara way jara son sunu baybi ci kaw ni ay sa da sunu xoli fess na ñok bekte amul kenn fi ci suuti asama kudul yow ñu musal ci adina magalen bombi Bahayam fena ci adina sargalen bombi yalla re dara way jara son magalen bombi bahayam fena ci adina sargalen sunu baybi yalla re dara way jara son ya sunu le Sagalen sunu baybi yalla re jara way jara san magalen borombi bahaya fena ci adina sagalen sunu baybi yalla re jara way jara